Sire.
We got the green light.
Zerginplay.com. January to December. Sinilelela nikali nayo agenda. Ni pushing akutulu kusha ndine member. Nikali bofika nikali kuyenda. January to December. January to December. January to December. January to December. Sinilelela nikali nayo agenda. Miala banga teme bati ine ni zakosa. Nikuwaya waya bali baja inaposa. Sini sobela ine nilibema toizi. Silo bati shua monga ni totoizi. Paka nikafike po pachimake. Ine ni nanjumi ni na sorry ni lake. Mazanyala beba funa nikangiwe. Ninava busy anti B natandiwe. Nizaipeza rumu mademu kuziwe. Tingo pushing a bine na bene chile. Olo sina blow sinza kasi ya varapu. Intu vinga kose mwe sinza chita give up. Maramzi ineliose ni kulemba. Mchunyanja tonga nolo bemba. 1. January to December. Sinilelela nikali nayo agenda. Ni pushing akutulu kusha ndine member. Nikali bofika nikali kuyenda. January to December. January to December. January to December. January to December. Sinilelela nikali nayo agenda. Nika uka fest nika prayer. Nongena mufiudi nifuna kumea. Kuma basi kose nipundilila. Mchikulu pililo nishintilila.